DatimSafi.com.
DJ Chini, Mr. Bankora, keep on playing.
Check it on the track.
Mina nshindwa kumuelewa mdogo wake mama anataka atoke na nilegezea kila napotazama anataka akasema atanijea ila simwambie mama anataka ningekuwa najitegemea hata nyumbani ningeama anataka mina nshindwa kumuelewa mdogo wake mama anataka atoke na nilegezea kila napotazama anataka akasema atanijea ila simwambie mama anataka ningekuwa najitegemea hata nyumbani ningeama tatizo ni mdogo wake mama
mama mdogo wangu
kila anachonichanganya
anataka awe demu wangu
tatizo ni mdogo wake mama
namwita ondo wangu
kila anachonichanganya
anataka awe demu wangu
hapo ndo nawa sasa stream nipe homo stream najiuliza
Mama usinishike kwanza unezia na sipata na vumshika jamaa fanya rudi nyuma isinizili tamaa nikoko kama mtoto na wendo mama bila kusitaka inama kumpaka chini kashusha bikini mama nikabaki na ita mama hatari
ujamani stream in fake chituma kuna stream in fake wabarula stream in ya mashanyo ni stream in fake na mwana gyo stream in homie cheese, homie grace, Tyra, wait.
Mama, utaua, ama mdogo, utaua. Mama, ni usinonyeshe zigo. Mama, utaua, ama mdogo, utaua. Mama, usinonyeshe zigo. Michezo naipendaga lakini sio hiyo hapo mama. Na kweli naiwezaga lakini sio ya kwako mama. Michezo naipendaga lakini sio hiyo hapo mama. Na kweli naiwezaga lakini sio ya kwako mama.
Ujamani mdogo anataka pesa bila sima. Unajua sababu namwita mama eh. Mdogo anataka pesa bila sima. Unajua sababu mdogo wake mama eh. Mdogo anataka pesa bila sima. Unajua sababu namwita mama eh. Mdogo anataka pesa bila sima. Unajua sababu namwita mama eh.
Mara kiba nimejichwa na nita. Mara jiachie kuonyesha saa sita. Mara naichora saba nikipita. Na umbo namba nane na mia ananipa tisa.
Mara niba niejichwa na nita. Mara jiachie kuonyesha saa sita. Mara naichora saba nikipita. Na umbo namba nane na mia ananipa tisa. Aniregeze, anikonyeze. Mara visa wadi za wadi anirete. Mara kajageto nataka ucheze. Nipigeza mwamieto nimteleze. Mara nicheke, anikonyeze. Mara visa wadi za wadi anirete. Mara kajageto nataka
I'm
professional photographer kika. I got my boy Kabo. Walk up in my G.
Niliomba ushauri kwa wauni wangu walichonishauri noma. Niliomba ushauri kwa wanangu walichonishauri noma.
Leo kanda na chihuahua. Kidikesh na balewa. Wanangu kibente.
Unaikunyuka yo.
Kikiwe mwanangu chawa.
Nishida kilipo. Tepi duki wakua wanangu jaiti silencer. Hau jaipenda yo kipa sangi utawala shemdo asira. Ana kusalimia wanao DJ Tini Mr. Bankora tatu mbili masalau wabongo we man sipiti nchekelea. pokea,